Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kudusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ndetse no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugene Mukankusi. Ndabasuhuze mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Uyu munsi turabaganira ku ndwara ya COVID-19 twibanda ku ngaruka iki cyorezo kimaze kugira na zimwe mu ngamba u Rwanda rwafashe mu gutera ingabo mu bitugu abahungabanijwe n'iki cyorezo. Umutumirwa wacu ni Dr. Jean Damascene Yamuremye, ushinzwe ishami ryita ku buzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Araduha rero ibisobanuro muri kiganiro asubize na bimwe mu bibazo mwatwoherereje kuri Facebook. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umwaka uri hafi gushira indwara ya COVID-19 yadutse ku isi kandi maze guhungabanya byinshi na benshi. Iyi ndwara ntiyababaje umubiri gusa, ahubwo yanahinduye n'imitekerereze y'abantu. Ingaruka zitandukanye zimaze kwigaragaza, harimo n'ibibazo byo mu mutwe. Ndamwe rero mwarabyiboneye aho muherereye nk'uko mwabitugaragarije muri imwe mu bibazo cyangwa se ibitekerezo mwatugejejeho kuri Facebook. Tubashimiye uruhare rwanyu muri iki kiganiro. Reka rero twakire umutumirwa wacu Dr. Jean Damascene Yamuremye, urahura akomeye, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Jenny, murabona
mu. Yego turaho, ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. COVID-19 ni indwara imaze gushegesha isi. Iki kibazo muri make gihagaze gute mu Rwanda, turebye by'umwihariko ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri make?
Yakoze ni nk'uko wabivuze, tumaze umwaka urenga duhanganye n'ikibazo cya COVID-19. Bigitangira twavuga ni indwara yo mu Bushinwa, tugeze aho dukanguka yakwiriye isi yose. Ariko uko yagendaga ikwira isi yose, abantu bafatwaga n'ubwoba, ndetse bamwe bakireba abandi bakagira umuhangayiko. Ari byo bigira ingaruka no mu buzima bwo mu mutwe. Ari cyo cya gice kigenga ibyiyumviro n'imikorere y'umuntu. Rero mu Rwanda uretse kuba twaragiye tugaragarizwa imibare y'abantu banduye, imibare y'abavuwe, abakize, ndetse hakaba harabonetse n'abo yahitanye. Mu by'ukuri ibyo byose byatumye abantu baca ubwoba, hanyuma ubwo bwoba burabahungabanya. Ndetse abari basanzwe bafite ibibazo byo mu mutwe barushaho kugira ibindi bibazo byiyongeye. Ntawatinya no kuvuga ko uretse kuba ibibazo byo mu mutwe byarongeye intera, hari n'abantu bashyashya bagaragayeho ibibazo, navuga ibibazo byo mu mutwe. kubera ikibazo cya COVID mu by'ukuri. Rero ndavuga ko no mu Rwanda kuko COVID yageze ikangiza umubiri, yangize n'igice cy'ibitekerezo, ari byo twavugaga ubuzima bwo mu mutwe.
Yego, hari umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika utwandikiye witwa Janvier Itahiwacu, aravuga ati ndi Musanze, ati none ko ibintu by'amakimbirane yo mu miryango, arabaza ngo ibibazo by'amakimbirane abo mu miryango ava muri ubwo burwayi ngo byaba se bituruka ku ngaruka za COVID-19, mwagira icyo mumubwira?
Urakoze cyane, n'uwo utibajije w'i Musanze. Twavuga ko amakimbirane mu by'ukuri hari amakimbirane atwirwa n'imibereho, imibanire y'abantu n'abandi. Ntawavuga ko amakimbirane aterwa n'uburwayi bwo mu mutwe, ahubwo icyari kizwi ni uko amakimbirane ubwayo ashobora gutera ikibazo cyo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibibazo byo mu mutwe ari byo bitera amakimbirane, uretse ko umuntu urwaye mu mutwe ashobora kugira ibibazo by'imibanire itari myiza n'abandi bantu, ibyo birumvikana. Ariko mu by'ukuri ntawavuga neza ko amakimbirane aterwa n'ibibazo byo mu mutwe, ahubwo ibindi icyo twavuga ni uko kubera ingamba zagiyeho kandi zari ngombwa, ni ukuvuga ngo hari ibibazo by'imibanire byagiye bihinduka. Twavuga nk'abantu, hari abantu batari bamenyereye kuba hamwe, hari abantu bari bafite wenda ubuhungiro ku kazi kubera imibanire itari myiza yo mu mago, hanyuma noneho guma mu rugo igatuma bagomba kuba mu rugo ndetse bakabana n'abo batari biteguye kubana, kuko ibyemezo byafashwe nongere mvuge ko byari ngombwa kandi byaradufashije, bituma COVID itiyongera. Ariko mu by'ukuri kubera ko bititeguwe hari ibibazo byajyanye n'ibyo ngibyo. Navuga ko nko mu mibanire ya mu ngo byagaragaye ko hari abantu bagize ibibazo mu kubana kubera ko zabaye burije yo kubana kandi batari babyiteguye. Muri aho ngaho twanavuga ko hari imibare yaje kugaragara ko hari n'ibikorwa bitari byiza byaje kugaragara. Nk'ubu hari imibare y'abana bagiye bafatwa ku ngufu muri ibyo bihe, ariko n'ubu ngubu nanone nubwo twavugaga twaje kubona ko nubwo bavuze ngo utubare twarafunzwe, byaje kugaragara ko ukunywa inzoga mu buryo bumwe cyangwa ubundi kwariyongereye. Kandi tuzi ko kunywa inzoga biba intandaro y'amakimbirane, bikaba n'intandaro y'ibikorwa bibi bitandukanye. Rero kuri icyo kibazo ndumva ari byo twasubiza, tutavuga ko bimwe bishobora kuba byarongewe n'ingamba zashyizweho kubera ko tutari tuziteguye, kubera nanone COVID yaje tutayiteguye, byabaye ngombwa ko dufata ibyemezo bikarishye ariko bifite inyungu ihoraho y'uko twagomba gukumira COVID, kandi birimo biragaragara ko twayikumiriye. Nicyo umuntu yamusubiza.
Abona mwavugaga nabo banywera inzoga mu ngo zabo kubera ko bari muri guma mu rugo.
Inzoga zabo kubera muri guma mu rugo, hari abantu n'ubundi batazi kuguma hamwe, wenda muri kamere yabo, ariko nabyo wenda twakwita ko ari abari ikibazo cyo mu mutwe, kigitera umuntu ko yumva agomba kuzerera ibyo nabyo biriho akabone nubwo atari uburwayi buba bweruye ku buryo umuntu yajyanwa mu bitaro ariko hari abantu batazi kuguma hamwe hari bamwe twabonye bafashe risike bikaba ngombwa ko abapolisi bajya babakiriza mu rugo badashobora batashoboraga yo kuba baguma mu rugo ikindi jenie navuga ngo biriya byemezo jewe nk'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe hari n'abo byafashije bikanavura nk'umuntu wumvaga adashobora gufata icyemezo cyo kuguma hamwe cyangwa kuba hamwe igihe runaka hari abo babonye kuko bishobora ibyo bintu bishoboka kandi bakaguma hamwe hari abantu byabaye ngombwa ko bagira uburyo batunganya mu rugo kubera ko batabonaga n'umwanya wo kureba ibidatunganye hari n'abandi byafashije kugira ngo ndetse banoze umubano n'abo babana kubera ko uko twagendaga ukagenda ijoro ukagenda umunsi undi akagenda ijoro akagenda umunsi bahuriye mu rugo bikaba bimeze bigasa n'aho bagize ubukwe bumva ari ibintu by'ibitangaza ndavuga wenda umugabo n'umugore bahuriye mu rugo ubundi batarabonaga n'umwanya n'umwe wo guhurira mu
bagahuza urugwira
hari abo byabaye ibibazo ariko hari n'abandi byababereye ibisubizo hari abana batabonaga fisi y'ababyeyi babo batabonaga noneho ababyeyi babo baraboneka bakabatyarira bakabakorera ibyo umubyeyi akorera umwana hanyuma bakabyungukiramo
cyane cyane ababyeyi b'abagabo
ubona ababyeyi b'abagabo ibyo byo nibyo ariko hari bamwe bavuze bati nta n'abavuga ngo bikomeze ariko mu by'ukuri bahise babonamo oporutinite yo kugira ngo nabo biyumve ikindi mvuga ngo mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe burya hari ukuntu umuntu yakagombye kubaho nawe akiyumva ati ndinde nizemo gutyo gutyo ariko uwo munsi biriya igihe bavuga mugume mu rugo hari bamwe byabaye umwanya wo kwiyumva ubwabo bakiganiriza bakumva bagakora icyo bita asesimenti cyangwa se icyo isengura ryabo bwite bakavuga bati mvuyeyo bikaba n'umwanya wo gukora imishinga y'igihe kizaza mu gihe batabibonaga
yego
mu buzima bwo mu mutwe nabyo ni ikintu cyiza hagati aho ngaho twavuga ko murabizi ko mu bihumbi 2018 twatangaje ubushakashatsi bw'uko ubuzima bwo mu mutwe buhagaze twari twarasanze hafi 20% by'abanyarwanda bose muri rusange bagendana uburwayi bumwe cyangwa ubundi bwo mu mutwe n'ubushakashatsi twakoze mu gihugu cyose noneho muri ubwo bushakashatsi noneho twafashe igice cyihariye cy'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gice twasanze 50% by'abantu baba barokotse jenoside baba bafite uburwayi bumwe cyangwa n'ubundi ni ukuvuga ngo umwe muri babiri barokotse jenoside aba afite ikibazo cyo mu mutwe kijyanye akenshi bijyanye n'ibisigisigi bya jenoside rero iyi kovide hari naho yongeye ibibi navuga ngo yongeye ububabare ku bantu bari bafite n'ubundi ububabare bwo mu mutwe niho nahereye mvuga nti kuba kovide yaraje igatera icyuba cyinshi tukumva yica abantu benshi kuri bamwe baba bafite ibikomere bifitanye isano na jenoside ni ukuvuga ngo byongeye umuhangayiko ndetse byongera ihungabana nubwo ubungubu tutari twakora ubushakashatsi bimbike ariko ari isesengura ry'imibare byagaragaza
byatumye bigunga kuba barabaye mu rugo byatumye bigunga noneho basubira inyuma batekereza no ku bibazo basanzwe bafite
kubera ko icyorezo kiba buri muntu wese yikanga ko gishobora kumugeraho noneho akikanga ko ashobora gupfa kandi nanone iyo arageze igihe abona yapfuye koko cyangwa se ageze mu gihe rero twari turimo twicana hakaza ikindi kintu cy'icyorezo kimeze gutyo nacyo gikomeretsa ahantu n'ubundi hari hasanzwe akomeretse niyo mpamvu tuvuga ngo ubukomere ushobora kwiyongera kuko hashobora kwiyongera abandi bashobora kuba bakomeretse urugero ni uko twafashe isesengura ry'imibare twakiriye ivuye mu mavuriro hanyuma tugereranya umwaka wa 2020 ariwo twita umwaka wa covid noneho tubigereranya n'umwaka wubanjirije wa 2019 twagereranye abantu bashatse kwiyahura cyangwa se abagerageje kwiyahura kubera ko ubundi umuntu wiyahuye ntabwo agera mu bitaro ariko mu bitaro hageramo abantu bagerageje kwiyahura hanyuma bakabiteshwa hanyuma ibyo ni ukuvuga ngo aba tugereranyije twasanze umwaka wa 2020 abantu bagize icyo kibazo bariyongereye ku buryo burenze kabiri bwikubye inshuro zirenze kabiri mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa gatanu twari dufite gusa abantu 49 bagize icyo kibazo cyo gutekereza kwiyahura cyangwa se kugerageza kwiyahura suicide ideation na suicide attempt noneho urumva ko twari dufite 49 mu kwa gatanu kwa 2020 twabonye abantu 174 urumva ko birenze na gatatu iyo mibare rero imeze gutyo y'ubusumbane hagati y'iyo myaka yombi twarabibonye kugeza mu kwezi kwa 12
muri abo bahuye n'izo ngaruka zo kuba bagira igitekerezo cyo kwiyahura bari nko mu kihe kigero cy'imyaka ugereranyije urebye muri rusange nk'iyo mibare mwabashije gukusanya
n'ubundi mu byerekeye ibibazo byo kwiyahura akenshi bikunze kugaragara ku bantu bafite imyaka mitoya ariko ku mwihariko abo bantu bafite imyaka hagati ya 14 na 2028 na hafi na 30 twasanze aribo benshi kugera ku kigero cya 52%.
Abantu
bakiri batoya nibo benshi kubera iki kubera ko abantu bakiri batoya iyo hajemo icyo kintu cy'ikiza ni nk'aho giciye gikasemo kabiri intumbero yabo kuko ni abantu ubundi baba bareba imbere gusa babona byose bishoboka hanyuma noneho hakaza ikintu cy'icyorezo cy'ikiza kirimo cyica abantu benshi noneho bakavuga bati ntabwo uri bujye hanze niyo mpamvu bakunda kwigunga y'umubyiti guma hamwe bo ubwabo bumva yuko ari nk'igifungo hanyuma noneho nta nubwo basobanukirwa cyane cyane ko ari ibintu byaje byihuta abantu bamwe ntabwo twabonye umwanya wo kubasobanurira uretse ko tubaherekeza tukababwira tuti ubwo icyemezo gifashwe kuri kubera ibyo ngibi ariko mu by'ukuri iyo icyemezo kije kitaza kihuse abatinda kubyumva ni bariya bajene cyane cyane ikintu kibabuza kwisanzura
yego reka mbihuze n'iki kibazo cy'uyu muvandimwe Gasagure Ami Claude yaragarutse ku bijyanye n'ingamba nubwo dushobora kuzivugaho ku buryo burambuye mu kanya Gasagure Ami Claude agize ati ese ni ihungabana riterwa nuko umuntu yarwaye COVID-19 cyangwa ni ihungabana rituruka ku ngaruka zituruka ku ngamba zifatwa zo kuyirinda. Ati hanyuma se hakorwa iki ngo twirinde iryo hungabana?
Icyambiriko aribaza igitera izo ngaruka. Ibyemezo byabyo ntabwo ari byo bitera ihungabana, ahubwo ihungabana biterwa n'ubwoba biterwa na kiriya cyorezo kitagira uwo gisiga, noneho ukumva nawe kiri bukugere uwo munsi. Naho ingamba ubwazo ni nk'umuti uha umuntu, hanyuma kandi uzi neza ko uwo muti ushariye ashobora no kuruka. Ntabwo rero twavuga ko ingamba arizo zitera ihungabana, ahubwo ihungabana biterwa na cya kintu ubumva abantu kikari cyakugeraho ukavuga uti ejeje bundi kizangeraho. Ihungabana kenshi biterwa no kubura ejo hazaza. Nakubwiye abajene abafite proje akavuga ati ibintu byose birahagaze, icyo gihe nibyo bimutera iryo hungabana.
Ariko
dokiteri ikindi yavuze
yego,
nanone abantu bariya bahuye na COVID bakandura, bamwe bakajya mu bitaro batayirokoka, abo bo bafite ihungabana ryihariye. Ibyo byo turabizi. Ikindi ihungabana ryabo iterwa n'uko abantu iyo bageze hari bamwe bagera no mu miryango yabo abantu bakabatinya bakabaha akato, batemera ko bakize bavuga bati wirike ashobora kutwanduza. Ibyo nibyo twarabibonye, abo ngabo bafite ihungabana ryihariye. Niyo mpamvu zimwe mu ngamba twakoze ni uko buri muntu wese wahuye na COVID yaba ari uwanduye gusa cyangwa se uwayirwaye akajya mu bitaro, tugerageza kumukurikirana, hanyuma abavuzi bari hirya no hino cyane cyane abazobereye mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe bakabashobora kumufasha kugira ngo asubire mu buzima busanzwe, ndetse abandi bamwitangire nawe yitangire mu muryango.
Ngarutse kuri iki kibazo rero cya Gasagure, ahavuga ngo ingaruka zituruka ku ngamba zifatwa zo kuyirinda. Sinzi niba ntabwo umuntu yakwirengagiza ko nk'umuntu uhangayitse yicaye mu rugo kandi yaryaga ari uko asohotse, nabyo bishobora kumutera ikibazo cyo kuvuga ati ejo nzabaho nte.
Wenda nashyushye n'uvuga kuko ubundi twewe mu buzima bwo mu mutwe hari indwara z'umuhangayiko, hakaba n'indwara twita ihungabana. Ni ukuvuga ngo hari ibyo bita post traumatic stress disorder, hakaba na trouble d'anxiété cyangwa se hakaba n'indwara zo kwigunga arizo za depression cyangwa se agahinda gakabije. Naho ngaho nari nabivuga, ariko wibuke ko navuze ko n'ingamba zashyizweho nazo zigira ingaruka zihariye, bitari mu giterema kuvuga ngo ni ihungabana gusa. Ntabwo namudekanya kubera ko imyumvire y'abasipesiyalisite nkatwe, ntabwo imyumvire abantu bose indwara yo mu mutwe bayivunja ihungabana. Azi ko hari uburwayi bwo mu mutwe bweruye, bamwe bajya mu muhanda bakirirwa batoragura ibintu bakiyambura ubusa, ibyo ni igice cy'indwara zimwe na zimwe. Hari iziriya ndwara bita depression zijyana n'ibyiyumviro n'ibinezaneza bidahabi cyangwa se birenze bihagije, icyo gihe nacyo ni ikindi gice. Ni ukuvuga ngo rero biriya byemezo, kuko nabivuze byafashwe mugihe kitateganyijwe. Iyo tubimenya twabanzaga twari kubanza tugategura abantu tukavuga tuti COVID izaza tuzitwara gute tuzitwara gute, umuntu akimfatira ibyemezo. Ntabwo nigeze mvuga ngo nta ngaruka byagira, ariko hari abagize indwara z'umuhangayiko bahangayikiye n'abandi babo batari kumwe nabo. Nk'umuntu tuvuge yari afite umugabo wagiye mu mahanga, hanyuma ubungubu bamuhezezeyo, nawe bamuhezeze mu rugo, hanyuma noneho nawe ashobora guhangayika. Ariko ntabwo cya gice cy'ihungabana, ihungabana abanyarwanda bo bamaze kubimenya, ni igihe ugira kidasanzwe kidutesha umutwe, gituma abantu babura ubuzima, nubwo nawe ugasa n'uwahuye n'urupfu, urupfu rukakwanga. Icyo gihe niwo tuvuga ngo umuntu yagize ihungabana. Urugero ni nk'abantu baba bari mu modoka ikagira agisida, hanyuma abantu bose bagapfa ugasigara. Icyo gihe tuvuga ko yagize ihungabana kubera ko yahuye na cya gina cya kimwe. Abantu bagize barwaye COVID, kubera ko COVID yabagezeho bakayirokoka, bashobora kugira ihungabana. Ariko imiryango yabo ishobora kugira umuhangayiko, indwara zishingiye ku muhangayiko. Noneho bashobora no kugira izindi ndwara zishingiye ku byiyumviro, cyangwa se bakabura ibyishimo, bakumva ubuzima bubaye bubi, bakanga ikintu cyose kiri cyiza, wababwira icyiza bakumva ikibi. Ibyo nabyo ni uburyo bwo kubona. Ariko muri rusange, ari COVID ubwayo, ari n'ibyemezo byafashwe byagize ingaruka ku buzima bwo muntu.
Dr. Yamuremyi, hafashwe ingamba zo kwirinda COVID-19, noneho ubu harimo gufatwa ingamba kise gufasha noneho aba bantu bahuye n'ingaruka za COVID-19 bagahungabana cyangwa se bakagira ibindi bibazo byo mu mutwe, harimo gufatwa ingamba ki kugira ngo abo bantu bitabweho?
Icya mbere ryo ndashaka kubwira ko tukimenya ko COVID yinjiye mu Rwanda cyangwa se itari yanigira, hashyizweho itsinda ku rwego rw'igihugu zitekereza ingamba zigomba gushyirwaho. Muri iryo tsinda harimo inzobere mu buzima bwo mu mutwe, kugira ngo dutekereze ibintu bizakorwa. Ni ukuvuga ngo uko twagendaga tubona abantu, muribuka ko twaciraga abantu mu kato, icyo gihe habagaho n'abapsikologe, abantu bose bafite ibyo bazi mu bujyanama bwo kugira abantu inama. Noneho n'umuntu n'igihe twupima abantu, iyo tugiye kumupima tubanza noneho kumutegura, hanyuma noneho twajya no kumuntu kumubwira ikizamini cye, akabanza kugira umujyanama cyangwa se umupsikologe ugomba kubimubwira, hanyuma bikagabanya ibyahungabana mwavugaga. Abantu bose muri ziriya treatment center aho bavurira COVID, muri timu y'abaganga haba harimo n'abapsikologe n'abapsikiyatire n'abandi bose bize ubuzima bwo mu mutwe. Murazi ko ubu ngubu turimo kuvurira mu rugo. Turi kuvurira mu rugo uretse kuba abantu bagenda basura ngo barebe uko ubuzima buri kinyike bumeze, bapima umuriro, bamubaza niba hari umuriro yagize, hari ikindi kimenyetso, ariko bamukorera na teste yo kumenya niba adafite ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko ashobora kugaragaza vuba ikintu cyo guhungabana. Ikindi ni uko mu gihe tuvuga tuti ninde ugomba kuvurirwa mu rugo, ninde ugomba kuvurirwa mu bitaro, noneho dukora hari ikiganiro tugira n'umuntu tukareba niba bishoboka ko ashobora kuzagera igihe akagira ikintu cyo kwiheba, yazamuviramo cya kinini akubwiraga cyo kwiyahura. Icyo gihe ntabwo tureba ko yaba arembye ku mubiri, ahubwo yene iba ari ka ivuga ngo uyu nguyu naje kuvurirwa mu bitaro aho kuvurirwa mu rugo.
Aha mwadusobanurira neza nk'umuntu uri mu Rwanda ashobora kuba azi uko ibyo birimo gukorwa, ariko uri hanze ntabwo mpamye ko yabasobanukiwe neza ubwo buryo bwo kuvurira mu rugo. Umuntu muvurira mu rugo n'abafite ibibazo byihungabana, bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa n'abarwayi ba COVID-19 cyangwa muravuga ibijyanye no gupima iyi ndwara.
Ibyo nakubwiraga ukuvura cyangwa se gufasha umuntu ufite ikibazo cya COVID ni ingamba zikomatanyije. Hari ingamba zo mu mubiri, hakaba n'ingamba zo mu bitekerezo. Noneho umuntu urimo kuvurirwa mu rugo ni umuntu bapimye bagasanga afite ubwandu bwa COVID ariko ari nta bimenyetso ko arembye. Icyo ni icya mbere. Hanyuma noneho ibyo nagiriye mu mubwire ni uko umuntu ashobora kuba bamubonyemo ko ari pozitifu ubwabyo kuba abonye icyo kizamini kibaye pozitifu bikamutera imitekerereze idasanzwe. Noneho ishobora kumubwiramo iza ngaruka na kubwiramo icyo gihe nawe ntabwo tureba ngo ntabwo arembye, kuko turareba tuti tugomba gushyiraho n'ingamba zigomba gutuma atiyangiza cyangwa se akaga agashobora no kwangiza abantu. Kuko ubwo iyo umuntu agize ibyo bibazo hari igihe ashobora kwiyangiza nk'uko twabivugaga, abantu akaba ashobora kugira ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa se akaba ashobora no gushaka kugirira abandi inama. Bavuga ati hari abashobora kuvuga bati ubwo COVID yangezeho nta kundi ubwo byanze bikunze biye gutyo bikurikije n'imyumvire. Ikindi ni uko tuyaherekeza tukabazamurira imyumvire noneho ni kwagutinya ya COVID kukagabanuka. Ibyo nabyo ni uburyo bwo kubafasha.
Hanyuma uyu muntu akurikiranwa nande hafi na hafi? Akurikiranwa n'umujyanama w'ubuzima wumva urimo kuvurirwa COVID-19 mu rugo. Abo babana abo baturanye ntibashobora kugira ubwoba ko ashobora kuba yabanduza ajya mu yishyira mu kato gute?
Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uko sisitemu y'ubuzima mu Rwanda muri rusange yahagaze mu bigo mu mudugudu harimo abajyanama b'ubuzima, buri mudugudu ufite abajyanama bane. Ariko hari ibigo nderabuzima uretse ko hari n'amaposite disante ari hagati y'abajyanama b'ubuzima n'ikigo nderabuzima. Noneho ubungubu mu Rwanda dufite ibigo nderabuzima 510 birenga. Noneho ku bitaro by'akarere nabyo uzi ko buri karere gafite ibitaro, hari n'uturere dufite ibitaro bibiri ndetse hari n'utundi dufite bitatu, hakaba n'ibindi bitaro. Abo bose barahuguye, ari n'abajyanama b'ubuzima barahuguye. Ni ukuvuga ngo umujyanama w'ubuzima wa muntu agomba kumusura, ariko ibyo bivuga kumusura agomba kumusura akurikiza za ngamba zashyizwe. Hanyuma noneho akareba ya makuru noneho agatanga ripoti ku kigo nderabuzima cyangwa se kuri poste de sante iri hafi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo habaye ikintu kigaragaza ko wa muntu ashobora kuba afite ikimenyetso cyaba gisa naho cyatuma aremba, umuntu ava mu rwego rwo kuvurirwa mu rugo hanyuma akajya mu rwego rwo kuvurirwa mu kigo nderabuzima cyangwa se mu bitaro. Uretse n'ibyo ngibyo, mu rwego rwa COVID iza n'ubundi twari dusanzwe dufite ibibazo by'abakozi, ariko ku nkunga leta yishakemo ubushobozi noneho hamwe twongera abantu bo kugira ngo bafashe mu rwego rwa COVID.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mukanya mwatubwiraga ko imibare yahindutse isa nkaho iriyongera ku bantu bagize igitekerezo cyo kuba bakwiyahura. Ni gute umuntu yamenya ko umuntu yaba atangiye kugira ibyo bitekerezo kugira ngo amufashe hakiri kare nk'umuntu ubana nawe?
Icyambere umuntu ubana nawe turamusaba ko ni ukuvuga ngo kubona ibyo umuntu yarasanzwe akora. Nta kindi kimenyetso, ni ukuvuga ngo umuntu ese ubona afite ibinezaneza nk'ibyo yarasanzwe afite, ese avuga nk'uko yarasanzwe avuga, ese hari nk'abantu tuvuge nk'ubu ngubu, niba ndi umugabo nibyo navugaga, nkaba ntari nsanzwe nk'inzoga noneho ngatangira nka nk'inzoga. Ibyo byabyo ni ikimenyetso kikubwira ko hari ikintu cyahindutse kuri wa muntu. Noneho wa muntu ni umuntu wari usanzwe n'ubundi aryama agasinzira, hanyuma niba mubana wa muntu akarara ijoro ryose ubona akanuye atigeze asinzira. Ibyo byabyo ni ikimenyetso gitoya kigomba kureba uwo muntu niba rero ikintu cyose cyahindutse, yaba ari mu mitekerereze cyangwa mu migirire y'umuntu, tugiha agaciro hanyuma noneho tukongera tukamusuzuma byimbitse kugira ngo turebe niba bidaterwa n'ikibazo cyo mu mutwe. Ku muntu, ku bantu basanzwe, ni ibyo ngibyo kureba ibintu umuntu yari asanzwe akora, niba hari ibyahindutse, uko yari asanzwe yitwara, niba hari ibyahindutse, hanyuma noneho akabibwira za nzego nakubwiraga, yaba ari umujyanama w'ubuzima, ikigo nderabuzima n'umuvuzi uri hafi uwo ari we.
Noneho ku bantu mukunze kubona baba bahura n'ibyo bibazo byo kwigunga cyangwa se kuba bagira indi mitekerereze, hari uburyo urubyiruko cyangwa se ku mwasanze mu mibare bigaragaza ko abantu bakiri batoya ari bo bahura n'izo ngaruka cyane, hari irindi shami cyangwa se hari ubundi buryo urubyiruko rufashwa kugira ngo rube rwarwanya izo ngaruka?
Ubu icya mbere cyo ni uko hari amabwiriza yagiye anyuza mu ahantu hose uko abantu bashobora kwifata, hanyuma noneho tukabagira inama. Abajene nk'uko nari nabivuze ni uko ari abantu ubundi bakunda kwisanzurana, ndetse bumva bagomba kunyeganyega, bumva bagendana n'ibigezweho, akenshi ni uko ibyo bibatera kumva uko bazasaho guhindutse ntibashobore kubyakira. Ibyo nibyo bikunze kujya nuko twigisha ku buryo bumwe cyangwa kibundi aba nabo, hanyuma noneho bakabashyiriraho uburyo bwo kuganira mu rugo, noneho bakaganira uko bagomba kwifata. Ikindi ni uko ubu murazi ko amashuri yarafunguwe, hari uburyo twashyizeho ngira ngo mwarabyumvise, twashyizeho itsinda ryihariye cyangwa se porogaramu yihariye yitwa mental health ishingiye ku mashuri, cyane cyane ko abazindi benshi tugabona mu mashuri kugira ngo bashobore gufatwa mu buryo bwo kwisanzura nawo no kugira ngo bashobore kuvuga ikibari ku mutima kugira ngo tumenye hakiri kare niba bashobora kugira ibitekerezo bibaganisha wenda mu bintu bitari byiza nkeka ko ibyo bintu bibafasha.
Bakunze baradiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ni Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turaganira ku ndwara ya COVID-19, ingaruka yagize cyane cyane mu mitekerereze y'abantu n'ihungabana rijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Turaganira na muganga Jean Damascene Yamuremye, akaba ashinzwe ishami rijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Dr. Yamuremye, nagira ngo noneho muri make muhe abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika inama mu bijyanye no guhangana na COVID-19, cyane cyane mu kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe, kugira ngo ibibazo bigabanuke cyangwa se binakemuke ku babifite.
Urakoze Ingeni. Mu by'ukuri icyo navuga ni uguhumuriza Abanyarwanda. Nk'uko mwabibonye, ingamba twashyizeho zirimo ziratanga umusaruro nubwo COVID ikiriho. Mu by'ukuri biragaragara ko ingamba zashyizweho zirimo gutanga umusaruro, kandi uko Abanyarwanda bagenda bitwara neza muri ibi bintu birimo biragaragaza ko bigenda n'ubundi bidufasha kurwanya kino cyorezo cya COVID. Ndatinya kuvuga ko igihe ntabwo kizafata igihe kirekire kugira ngo tube twabirwanya. Noneho ikindi ihungabana cyangwa se ubwoba bukuzwa n'ibihuha. Abantu bose bagize ibyo bibazo mu by'ukuri byagiye ubwoba byagiye busa naho bukwirakwira kubera ibihuha, abantu bakaza bakavuga ibyo biboneye. Iyindi nama rero nababwira nuko niba bakeneye bakeneye amakuru ajyanye n'iki cyorezo cya COVID, hari Minisiteri y'Ubuzima, hari RBC, hari amaradiyo azwi, navuga nka Muziki Amerika, Radio Rwanda. Ibyo binyamakuru bizwi bishobora kuduha amakuru anonosoye, hanyuma tukaba dushobora kuza. Ikindi nuko hari ibigo nderabuzima, ibitaro biba bifite amakuru meza kandi ashobora gufasha aho kugira ngo twakire ibihuha cyangwa se dukwirakwize ibihuha. Ikindi nanone nuko nubwo tuvuga ngo abantu nibagumaho bari, ntabwo bivuga ko ari bagomba kwigunga. Muri iki gihe dufite uburyo bwinshi bwo gusabana n'abandi dukoresheje ikoranabuhanga, WhatsApp, telefone turimo turavugana, hanyuma tukamenyana n'abandi bantu. Ikindi nuko wenda nari nabisimbutse, abo tuvura tubavura kuko dukurikiza uburenganzira bwabo, kugira ngo bashobore gutanga amakuru ku bari mu muryango, umuntu aba ashobora kuvugana n'abo mu rugo akababwira uko ameze. Ibyo byose byashobora gufasha kugira ngo babantege. Ikindi nuko umuntu iyo tumaze kumuvura ukavuga ko uyu muntu asubira mu muryango, uwo muntu tuba tuvuga ko uwo muntu aba yakize kandi atacyanduje. Abantu rero nibakomeza kumuha akato, mu by'ukuri ashobora gusubira mu byo yabayemo, ndavuga ukuntu yahanganye n'iriya COVID hanyuma bikamuviramo kwiheba no kwigunga kandi atari ngombwa. Abo asanze bagomba kumwakira hanyuma bakamwinjiza mu muryango ndetse agasubira mu buzima busanzwe. Rero ni ukuvuga ngo umuntu wese wagize ubonetseho n'ibimenyetso tumujya ku kigo nderabuzima kiri hafi, noneho tukagiriramo icyizere abavuzi bacu. Ikindi ni uko umuntu ufite ibitekerezo bitari byiza cyangwa se imikorere idasanzwe, navuze kunywa ibiyobyabwenge, kudasinzira, gukora ibindi bintu bidasanzwe, uwo muntu bamwegereze abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma wenda bagire icyo bamufasha kugira ngo ashobore gusubira mu buzima nawe busanzwe.
Dr. Yamuremye, nsubiye inyuma gatoya, muri uko kuvura umurwayi muravuze mumuvura mukurikije n'uburenganzira bwe agasangira n'amakuru n'umuryango, umuntu warwaye tuvuge mumufite mu bitaro cyangwa se ahandi arimo kuvurirwa, mushobora kumutegura mukamwumvisha ko ashobora gusangira amakuru, ashobora kuvugana n'abo agiye kubana nabo, ariko se abasanze bo mubategura mute kugira ngo nabo bamwakire be kumuha akato be kumunenda cyangwa kumutera ibindi bibazo kandi yari arimo yisubira ava muri ubwo burwayi?
Nubwo navuze icyo kibazo ntabwo ari ikibazo gikomeye, nakubwiye ko mbere nyuma y'uko umuntu bamupimye bagasanga afite COVID na bya bimenyetso bigaragaza ko agomba kuvurirwa ahandi, icyo gihe uwo muntu turamutegura tukamumenyesha uko agiye kuvurwa, hanyuma n'ibindi tukanamubwira nuko ubuvuzi buzamuhabwa uko bizaba bigenda. Icyo gihe twegera imiryango yabo, iyo miryango yabo nayo ni nkaho tuyisura buri munsi, hanyuma noneho tukababwira amakuru yabo. Abenshi nabo tubaha akanya ko kugira ngo basure abo abarwaye, nanone izangamba zo kwirinda zikomeza gukurikizwa. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nubwo twavuze ko bigaragara ahantu hamwe na hamwe, ni ukuvuga ngo na mbere y'uko uwa murwayi asubira mu muryango hari ibyo twita reunification, hanyuma noneho pre-discharge meeting, hakaba ikintu kimeze nk'inama hagati y'umuryango na wa muntu uvuye mu bitaro. Ibyo ngibyo birakorwa n'abapsikologi ndetse n'abaganga bamukurikiranye. Noneho ikindi ni uko wa muntu uvuye mu bitaro ntabwo tumurekura gutyo, turakomeza tukamukurikirana. Na n'ubu hari abo tugikurikirana banavuye mu bitaro bakize n'igihe kirekire. Gusa ni uko hari ibintu utuntu tumwe na tumwe tw'abantu bikurikije wenda na personalite yabo, mu mugore wenda cyangwa se umugabo akishisha umugore cyangwa se umugabo we wari urwaye kandi wenda atarwaye, kabone n'ubwo tuba twabasobanuriye, ariko ntabwo ari ikibazo gikabije kubera ko dukomeza kubakurikirana. Turakomeza kubakurikirana ndetse kugeza ubu ngubu abo dufite ni bakeya, murazi ko tutari twagira umubare munini w'abarwayi bavuye mu bitaro. Murumva ko mu by'ukuri atari abantu benshi bo dukurikirana. Aho tubonyemo ibyo bibazo bikomeye akenshi bifitanye isano n'ibyabanjirije kiriya kibazo. icyo gihe nabyo turabikurikirana hanyuma tukayikemura dukurikije uburyo abapsikologi cyangwa se abapsikiyatire uko babyumva hanyuma umuntu agafashwa n'umuryango we ugafashwa.
Yego, reka rero mbere y'uko dusoza nisegure ku bafone kugira ngo tubahamagare, turazihamagara ntizicemo izindi zigahita zicika, ariko tunabashimira uruhare rwabo muri iki kiganiro. Ibibazo bimwe batwandikiye twabibajije, ibindi nagira ngo Dr. Yamuremye, niba hari ikintu mwumva tutakomojeho cyaba ari igisobanuro cyangwa ari inama twaba tutavuze kandi mwumva ko byaba ari ngombwa gusangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu mwakivuga hanyuma dusoza ikiganiro.
Ikindi twavugaga ni uko abantu bagomba guha agaciro umubiri, yego, ariko bagaha agaciro n'igice cy'umuntu kitari umubiri, ari bwo buzima bwo mu mutwe. Akenshi ni ikintu gikunze kwibagirana. Rero ikindi ni uko abantu, nk'uko nakomeje kubivuga, abahuye n'ibyago bya Covid bagomba kubanirwa neza. Nubwo twavuze ko tubakurikirana mu ngo zabo, ariko hari abavandimwe, abaturanyi tutajya tugeraho. Rero nkaba nkangurira ibitangazamakuru nka nk'Ijwi rya Amerika n'ibindi bitangazamakuru kujya badufasha kugira ngo abantu bihanganirane, ndetse banihanganire ingamba ziba zagiyeho, bazifate ko ari ingamba zije kubafasha gukemura ikibazo, kuko iyo bazifashe uburyo butari bwo nibyo bibatera bya bibazo byo mu mutwe. Ariko iyo uyifashe ko ari ibintu bigufasha, ubifata neza nabyo bikagufata neza.
Yego, ndagushimiye cyane Dr. Jean Damascene Yamuremye kuri ikiganiro muhaye Ijwi rya Amerika, ibisobanuro n'inama muhaye abakunzi b'iyi radiyo ni ingirakamaro. Murakoze cyane. Ku ruhande rw'Ijwi rya Amerika rwose, mbijeje ko ubwo bufatanye mu gutanga ibisobanuro, amakuru nyayo ku bijyanye n'iyi ndwara cyangwa se n'izindi, ndabibijeje byo tuzabikora. Namwe nizeye ko igihe cyose tuzabakenera muzajya mutwitaba.
Byose turahari, kandi namwe turabakeneye. Mwakoze
cyane. Namwe nshuti, twari kumwe kuri mikoro ya Eugenia Mukankuzi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze, naho utaha mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu.
batanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Yeah.